Pale tu unapopita, pale napokuona, macho yanatoka, mate yadondoka, kweru umeumbika. Bad girl, African girl, African girl. Bad girl, African girl, African girl. Bad girl, you live like a movie star. Nifanye niwe wako stelingi, da. Ni wengi umewakata, wenye pesa na vishilingi. Ma, it's a lava lava, it's a lava lava. Bad man, it's a lava lava, it's a lava lava. Bad man, nasema na wewe na wewe sema na mimi baby. Nasema na wewe na wewe sema na mimi baby. Hata japo sekunde wazi sema na mimi baby. Hata japo sekunde wazi sema na mimi baby. Nikiwa na wewe nitalingisha,
lingisha,
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 lingisha. Nikiwa na wewe nitalingisha,
lingisha,
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 lingisha.
This is story za once upon a time. Kwako niko lili sisi acti. Usipoteze e chance. Yes, I'm a boss. Kampuni MK. Achana na wakata K. I'm a gentleman. My mission kukufanya uwe happy na uundo wakati.
Mr. Lava Lava, Mr. Lava Lava.
Bad man,
Mr. Lava Lava, Mr. Lava Lava.
Bad man. Penzi la zati, kujina fasi kwa fasi. Na kupromise, cause nina degree, PhD. Ya mapenzi haya, haya, wanaona haya. Wavimba macho kwenye kona wamepozi. Baby girl come close, nipe dozi. No vipo dozi, uko natural. Napenda ivo ivo.
Nasema na wewe na wewe sema na mimi baby. Nasema na wewe na wewe sema na mimi baby. Hata japo sekunde wazi sema na mimi baby. Hata japo sekunde wazi sema na mimi baby. Nikiwa na wewe nitalingisha,
lingisha,
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 lingisha. Nikiwa na wewe nitalingisha,
lingisha,
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 lingisha. Tana tana we, tana tana we we. En tana tana we, tana tana we we. Tuna reason, cause it's not reason. Tuna reason, cause it's not reason. Hey, yeah, yeah, oh, oh.
Yeah. Ayo, Bloody Max Miller, KB, KBZO. Balaka D Floor. What's up, Mote? The king himself.